Ora, leka kurolera, nukuri, nakundi kabo, kuwa, isaha nuwa isaha, maserie, muri byose ushoboye, BDF, si, ya bose, nawe, ushobora kuba bose. Ora, leka kurolera, nukuri, nakundi kabo, kuwa, isaha nuwa isaha, maserie, muri byose ushoboye, BDF, si, ya bose, nawe, ushobora kuba bose.